advance kulingana bidi. Understand your eyes, mind, your life. Life in a positive sentiment. Dance kwa rhythm your life, life. Any tune kwa rhythm your life, life.
Zimejaa mistari ndio maana kila headlines kuhusu penye tumetoka kwa TV ni breaking news. Hii ni funny, nita blame God ama serikali kuhusu hizi hisia daily tunapitia. Na kwa teli na cheki mbunge wangu anasinzia. Kwa nyumba yangu mini mteja jukeja sijalipia. Na hii pia pressure Babylon inataka kuni confuse na fantasy. Material flash, haijalishi nani nzuri ama msafi. God hatubagui kama ground haichagui soul ya kiatu ama casket. Naongozwa na hip hop jeshi utadhani ni msafari wa siafu. Akili zina think kuhusu real life. Josh ya jira street life.
Left, right, left, right, wrong, wrong, right. Echo, echo, rhythm your life. Left, left, right, wrong, wrong, right. Echo, echo, rhythm your life. Left, left, right, wrong, wrong, right. Echo, echo, rhythm your life. Left, left, right, wrong, wrong, right. Echo, echo, rhythm your life. Plan ilikuwa ni risk and darasi. Nisipei wasi wasi nisipil kweka wazi. Smile yangu nafsi option weka wazo za material life na fit the God. Ikabidi take straight right feeling I afford. Na understand actions are theft hands. Kani junior reason ya survival. Proportional vile unakubali cast. Vile data pass in case you retrace signs. The poverty if your life feeling no. When you give up now be a mere to see more. Benefit gano kumbit na mkyo na shukli na we. What to do in price. See enemy anyete ni enemy. Right resolute set the kitu mezani hard economy. Smiling family bila deni kushu kamileshi set the mortgage. Wakile jacuzzi pata mansion. Drive bands wengi wa hopo wewe Mr. Happy. Yeah.
Right, left, right, wrong, wrong, right. Echo, echo, rhythm your life. Press the right, left, right, wrong, wrong, right. Echo, echo, rhythm your life. Press the right, left, right, wrong, wrong, right. Echo, echo, rhythm your life. Press the right, left, right, wrong, wrong, right. Echo, echo, rhythm your life.
Mada na complain sana megeuka prodigal. Tumbo inawasha daily kwa street. Usingizi megeuka mission impossible. Tuna exchange salamu na pain. Nyume ya smile zima radio. Nimechoka kusikia matangazo fisadi na vifo, vifo.
Passion ya mnangano baraka kiloka zote mapambano. Baria prayer niyo queen for mandogogio. Neza shinda all day meditation. Just before ni deal na iyo action. Not to mention respect what doje jua. Busu jua kabla mchanga. Achia light generation uliunda itambuli jipanga.
Stop press the right left right wrong wrong right. Echo echo rhythm your life. Press the right left right wrong wrong right. Echo echo rhythm your life. Press the right left right wrong wrong right. Echo echo rhythm your life. Press the right left right wrong wrong right. Echo echo rhythm your life.